Vibe.
Kama ukinipenda tachinja mang'ombe Tanzania, vile binadamu kipemba tuzae shombe shombe Nigeria, nikupeleke Zanzibar kale Sangara na pesa. Wewe umeweza baby, you my sexy baby,
sexy mama,
sexy baby,
chumba joa,
sexy baby,
sexy mama,
you my sexy.